Kunde kawo esubi lyange liri mugwe obulamu bwange buli mugwe wotoli obulamu bwange tebulina mpaji buba mubanga
Wakati mumaenda manji Mwentonga siri na yagana Mwentonga siri na mkwaro Mwotyo mera warange Ayezu tonde kanze kaze Mukama tonde kamo mtuze Somebody